water go down. Nibondo kanabi na mayele wakata ni tutashuka. Mara oh wamekwisha. Nibondo kanama nyuele mziki wakapiga. Chui wali sahau. President, president, yes, he's still alive. Street wali sahau. Vice, Arafat, Haji, still alive. Si, walondoka si ni moto. Walokuja ndiyo moto, zaidi. Moto waso kitoto. Jichanganye ukutande, 5G. Walondoka si ni moto. Moto, walokuja ndiyo moto, zaidi. Moto waso kitoto. Toto, jichanganye ukutande, 5G. Si hatuna mpinzani, anaye vision nani? Wanatuweza walidhani. Baada ya mechi vitu chini wamekaa. Man we bear, bear. Usiku seme we bear, bear. Waulize waku tell, tell. Tana kwetu kitu hii, say. I say me there, there. Tupu juu tumeri, less. Kutu kwezi usipi. Me utapata stressi mwishu zi. Yanga pura, yanga pura.